Hogan atura mu izina rya Yesu kwica n'icyaha, ajya kurera umwana akagenda akajya kure, sinshobora gukuramo uwo nigga. Tuvuge ko aje akambwira ati dogiteri wanjye, umuntu akoze kuri jansi ni ukuramo inda z'abantu bashaka ariko abortion. Bavuga ati there is no legal abortion mu byo kubaha Imana. Legal abortion ni mu rwego rwa leta, sibyo? Ngera nubwo ndi umuganga njya nanjye checklist yanjye ngendaho mu by'umwuka, nasanze bitari guhuza. Kuba navura umuntu urwaye malariya si ikibazo, sibyo? Kuba navura umuntu warwaye umusonga si ikibazo, kuba nabyaza sezerene si ikibazo. Ubwo ndi kwa muganga sindava ku kazi, wanyumvise ko ntarava ku kazi. Mugenzi wanjye rero uhora muri GBV, sibyo? Uhora muri PF, sibyo? Urumva? Ndakubwira buri kintu cyose ndi kuvuga. Agahora ahantu ari expose ku buryo uko agiye ku kazi mu gitondo, bwira akoze ibyaha atabona umubiri wanjye utera serivisi ari gukorera. Ahari Imana yavuze ngo ntabwo yaguha ikigeragezo ashobora kugira ngo ute kwihanganira, kuko niyo ipima ibigeragezo n'abantu biriha. Ahari uzatekereza abana bawe ko bazabamenya irivari, uhitemo gukomeza ka kazi kagutanura ya checklist y'amateka yo ugomba kumenya, sibyo? Ubwo rero uzi ko umunzani Imana ipimira abadivantiste umeze nk'upimira abandi bantu. Umudivantiste munsi wa kabiri bapimirwa ku munzani we witwa upfu. Baravuga ngo abadivantiste munsi wa kabiri, utekereze ko n'abayuda bari abadivantiste munsi wa kabiri. Kubera iki se wabihakana? Ni uko izina atari ryo bitwaga, ariko bezaga isabato kandi bari bategereje Mesiya. Hano abadivantiste ko umudivantiste n'utegereje munsi wa kabiri bituruka ko kweza isabato. Nabo bari abadivantiste munsi wa kabiri. Saduraka na Meshaki na Abedenego bapimiwe ku munzani w'urupfu, urumva? Kubera kuramya igishushanyo, urumva? Daniyeli yapimiwe ku munzani w'urupfu kubera ko bamubwiye ngo ntusenye indi mana ukiweka akagira ishyaka, sibyo? Sibyo? Ba Pawulo bapimiwe ku munzani w'urupfu kuko babwiye ngo nimwongera kuvuga ko Yesu yishwe n'Abaromani turabica kandi ko yazutse, sibyo? Hari ubwo Imana ishobora kugukiza cyangwa ntigukize, kandi kenshi cyane Imana yakije Pawulo ku rupfu abantu bashaka kumwica mwese murabizi. Ariko dore ngombwa yamutsinga tu kugira ngo kuko yaramaze kubona ko urwego rwo kumaramaza kwe ameze ku rwego yakiruka akageza ku mva kuko azahabwa ubugingo buhoraho. None rero ngiye banzanye umuntu ari mu GBV wa mbere nanze kumukora ni sibyo? Gusa ifite icyubahiro cyane nka dogiteri mwese muba mu bitaro murabizi. Iyo uraye dogita uri dogiteri, uri dogiteri, sibyo? N'umuyobozi w'ibitaro hari ibintu atemerewe kukubwira ngo abandi bakoze kuko azi kuri dogiteri, sibyo? Hari ibyemezo ashobora gufatira abandi bakozi atatinyuka gusinyisha ikaramu ku kazi kuri dogiteri, sibyo? Ndetse yaba ngiye no kwifatiraho wumva akavuga ati inama ndayimeye kuko narimo kukanda akanamutumbira ikintu, sibyo? Dogiteri mugenzi wawe twumvikane, sibyo? Icyo bivuze ni icyangahe. Imana ishyira umuntu ku rwego rw'icyo agomba gukora n'akazi agomba gukora n'umurimo agomba kuyikora n'aho agomba kubaye, sibyo? Ngewe nibanza ni na kesi ya GBV yo gukuramo inda ngo ni legali irambere nka yo disqualifyinga. Bati mutransfere kwa jinekologe kuko ashaka gukuramo inda kuko bati mutangura inda akajya muri leta, sibyo? Nzahita nandika iletere nsezera akazi imediyeti maze ndebe ko bajya kuhira. Uretse gato, uretse gato, uretse ko tuguye kwinjira muri konsiyanse yanjye ebyi Imana ndabizi nawe nayo kubanira hasi. Kuko umukobwa ninjira kuri ribu niyo yinjira muri prosesi yo kurega dogiteri anze kumukorera n'inda, bazaza itegeko ryo kwa minisitiri yicaweho na perezida wa repubulika akarisiba, urumva? Bavuga ati ehehe ubuguza FPR ngo uri igiti FPR ihangana n'indege zirasa, ntabwo ihangana n'abadogiteri bakoresha ikaramu n'umukara, wowe bakunyuza ahantu cyangwa bakora intoki bani baneza. Ubwo rero ngiye nzandika letter isinya kurangiza akazi n'amasezerano mfitanye na leta kugira ngo bagure ukuntu bankurikirana. Ntabwo bankurikirana kuko nsinyira uwabo, bazajya kurega ibirego barebe indi ubundi imbeho. Icyo kintu cyitwa ngo iki mbankoze cyitwa gukirana kukageza ku gupfa. Hari abantu bumva ko kuri dogiteri aricyo kigiye kuzakoresha, ariwe uzashaka ubutunzi, ariwe uzajya ugakura amazi yo kunywa n'iki byose. Nyamara bavuze ngo aho kugira ngo ni itegeko ry'Imana mwene kano gasuzuguro ngo leta yaje kukwica ngo bibaho, ngo kwica mu buryo buri legali, kwica bibiliya ngo ntukwice, kwica mu buryo buri legali se ni ukuvuga kwica mu buryo buri legali, urumva? Kwica mu buryo buri legali ntibibaho, bivuge ni mvuge ni rero ngewe aya masezerano mfitanye na leta ndayasinyuye. Ubwo agiye kurega ngo nanze kumukuramo inda arasanga nakiri ku kazi, barakurikirana nde se? Barakurikirana nde? None bati he noneho nyine niba udashaka kwica ubwo umugati niwe wabica nigendere. Imana se ngo ntiri kureba ko ushyira ku munzani umudivantisi mupimira ku munzani twurupfu, nagambye kandi mubyumve neza. Ubu hari abantu benshi bazi ngo mu itorero ry'abadivantiste batazi ko umunzani wabo ari urupfu, niho umunzani w'umudivantiste ku rupfu, urupfu kuko Yesu nawe nirwo yapimiweho ku musaraba, sibyo? Umudivantiste muso wa karindwi utaramenya ko isabato yagiye izamukora mu minsi iri imbere, uzabireba uburyo bazayivamo ayihaka. Nuzaba yarabyigishije Emmanuel Nzaramba ngo indirimbo abantu baririmbye bazazihana ngo bavuge ngo burya ibyo twabibyaga ni ngombwa ngo twari twasaze. Ibibwirizwa abapastor babwirije bazabyihana, bavuge ko bari barayobye kugira ngo barengere inyungu z'uko badashobora gutinyuka kuvuga ngo papa ni inyamaswa. Urumva? Uwo munzani bawita urupfu. Urumva? Nariyeshya akabivuga gatoya baramukura ku kazi, kandi umugore n'abana wenda ati bahita bapfa. Urumva? Urumva? Bisaba gutekereza cyane icyo uzakora n'icyo wakora wageze kuri wa munzani wawe. Ku munzani w'umudivantiste munsi wa karindwi niko mbabwiye kandi mubyumve kandi byabwira ni ukuri. Niba bari gushyira itegeko ry'icyumweru muri uru Rwanda, nibazana microchip muri uru Rwanda, kwanga gufata vaccine, urumva? Egare gusuzugura FPR. FPR hano rero bafite ifite za mage na za mashini gani n'indege kandi n'abanyesha FPR bose pe siko bimeze. Ntabwo ushobora guhangana rero n'umuntu witwaza bibiliya avuza mu ntoki bita wewe wakumva icyo bashaka kugukorera bagitekereza kubona bakigukorera rwose. Ntabwo abagabo nka 20 bashinzwe gutekereza igihugu bashobora kuvuga ngo ariko nk'uyu abantu batwamukorera ngo batwara amasegonda 5 cyangwa 20. Abagabo nka 30 bahagarariye batekereza na Perezida wa Repubulika ntabwo bashaka kuvuga ngo uriya muturage wahariye tumukorere iki ngo yatwara amasegonda 15. Ariko Yesu yavuze ngo uzakirana kugera hehe? Ku gupfa. Impamvu ni iyi: Perezida wa Repubulika yasinye ngo ntihazagire ikintu cyongera gukorwa ku cyumweru. Icyo papa avuga tugomba kugishyira mu bikorwa. Akabika ikamba akinjira mu rugo akajya kuganira n'abana. Imana yamuhaye ubushobozi, sibyo? Niyo yamwimitse, sibyo? Ariko abashyira mu bikorwa bo si uko bimeze. Bavuga ati Perezida Puka bivuze ibi nibi, uwambaye ijipo ntari witeri pasi, uwambaye ijipo ntari witeri pasi atashyira mu bikorwa icyo Perezida Puka yavuze, uwambara ingofero ashobora kuyihengeka kuko yambaye nawe ati Mana y'isi ni Perezida Puka yavuze. Ibyo kwa mudugudu rero uzaducunga na kujya mu ruganda mudugudu azavuga ati nge baba Perezida yavuze ibi. Mwaka Imana mwereye kwizera k'umudivantiste gupimirwa ku rupfu niko mbabwiye. Sibyo? Wumva ibyo ndikubwira?
Ariko bazimuha iriya turaharazijyana.
Icyo nshaka kubasobanura hano ni ikirere. Niba bakubwiye ngo urakora muri serivisi, tubwiye abantu basezera ku kazi, akora muri serivisi ituma buri gihe ahura n'ikibazo cy'uko yakora icyaha. Sibyo? Buri gihe. Aravuga ati umva aka kazi kari kanonze, kariraga ishuri, kariraga uti rwose ariko nkavuyeho. Abantu bazabona nawe kuva ku kazi rero babyite ngo ni ubwaka. Biterwa n'uko umuntu amaze kubona ko aka kazi kamaze kuba too much. Kuko kari ku contradicting ya checklist abantu agomba kubanza kureferaho mbere yuko agira ikintu akora. Sibyo? Kuravuga abantu bavuga bati se bandora ko atari mu kazi kato n'abandi badivi baravuye mu kazi. They don't think, ntabwo batekereza. Bagomba kuba batekereza neza impamvu agomba kuva mu kazi iyo ari yo. Sibyo? Kandi uwavuye mu kazi ntabwo ugomba kwicara ngo umuseke kuko afite checklist mu mutima nk'uko nawe uyifite watsindishije. Arakubwira ati njyewe sinzigeza rimwe nkuramo umuntu ngo ni uko ngo pe nimeje, sibyo? Urumva? None njyewe barambwiye ngo transfer umurwayi kwa ginekologe ngo mukure niba utabishoboye. None se Pilato n'abasirikari n'abayahudi wishe Yesu ninde niba batatu bose bayamwishe, sibyo? Bivuze iki rero? Njye nanditse ngo sinshoboye kwica uno muntu ginekologe namwica muri yanda nyine muri yari rwaborusha, sibyo? Ginekologe umva se ginekologe nawe ati nti gatoya se ginekologe nawe ati sinshoboye kwicira uno muntu munasi na muhezi zisitoke
turabyara akabimwihera.
Urumva? Twumvikane ikigeragezo muri batisi yose apimirwa ku mwana utari urupfu. Ndabwiza ukuri
twe turabyanga
birabahana
hano kwa Rukemba ku iki kigo cyacu
yaratangiye
ni kwa kwica abantu hano barabikora
he twababara
kwica abantu ngo nibwo ngo
nibwo
abortion ngo nibwo
kandi turabica benshi
n'abatwara nibwo abortion what is nibwo abortion n'ukuri
wese tumara abantu benshi narwo twara baba
letse rero mubwire rero umva ikibazo umuretse mubwire ikibazo
sibahe
letse mubwire ba mu
mama ngo kumana ikomeze injyana muri amira sogora
neka mubwire aka kazi umva mubwire wowe sibyo reka mubwire
nayo ukomeje kumva bivuga
cece gato mbasobanura reka mubwire gatoya wowe reka mbaze mubwiye gato yawo sibyo ukunda imana uranasenga amushanda bise baretse gato mubwiye ikintu kimwe rero wakwekira inini bya mbere jina kwa gya gwa ngo bitake ndagitake sibyo ukwepa ni bya kabiri wende uzakwepa ugeze kushura magana 3 ariko alishize imana sha ari umunsi imana izavuga ati emerine ho rupfuka mungi ambwira ngaramu enganze mwereke Let's go. Yakwepye gukura ni yakwepye kwica ayipasa ginekologe ginekologe nawe
ariko se uguhamye
guko icyo nakubwiye ngo ari Petero
Yuda yavuze ati
eh naba Yuda naba Petero ari Pilato naba n'abasirikare be baroma nibishe Yesu naba Yuda bamugambaniye wishe Yesu nibi bose baramwishe sivyo
aba tubatwishe
icyo mvuga ni iki rero nge nambaye nari mbaye example uyambaje ikibazo kandi ni code tugomba kudekoda amakode nyine navuga ko ikode tudekoda sibyo umva ngo imba muri code nyine umva ko nari code twatude nyine urabimenya nka bimenya nyine niko kudekoda amakode nyine niko kugira ngo dufashanye twese niki imana iba duteranije nyine umva nkubwira nyine uko bimeze tubibashije tuti kuki abantu bava mu kazi kwa muganga abandi bakaba kikarimo sibyo nari nguze nangi sanje kuba mu kazi buri imana nagize sibyo iya mbere nari nitanze kuni uko umuntu wakoze kuri ijansi niyo bavuga ngo ni muganga w'ubukwema urakora muri GBV sibyo iyo muri GBV haje mu muntu ngomba kwanza nayo kuri checklist y'amateko y'Imana mu mutima wanjye hahita nabona ko nari bangamirwe ngakora akazi kari muri GBV tuvuga umuntu bamufashe ku ngufu bamumviye violence ni ubusambanyi umuntu yatekereje ahubwo ukoresha ko atashaka gusambana ni icyaha mu by'ukuri sibyo kandi Imana yavuga ngo natoranyije amura hamu hano mu itangiriro gice cya 18 kugira ngo azatoze umuryango we nawe abategeke kumvira abateka Imana guca imanza zitabera ni urugero ngiye ndavuze ni icyo ngiye ribi saba nicyo ngomba gukora hari ahantu ariko maze gucetinga checklist yanjye ko nta kindi wangamiriho amategeko y'Imana ngo muganga uratwemeza ko n'umuntu yafashwe ku ngufu ngenda mu rero kuko nemere kumureba nkareba muri vaje nkareba niba habayeho penetration ya penye sinemere kuvuga ngo irimo ntayo nabonye sinemere nta n'uwamaruswa inka nite ngo mvuge ngo bamujunguye batanwaho niba mbonye nta solution zizi ngiye nize medicine nzi enomo tishu uko yabimeze na tishu yabaye inflamed uko yabimeze sibyo penetration en force umuntu afashwe ku ngufu ntiwayibera nkareba ngasanga nta lesion ziriho sibyo nkareba ngasanga nta sinye namba ya sperine ziriho sibyo ngiye ndavuga nti umuganga wabyize ndabona umuntu atafashwe ku ngufu sibyo ariko icyo se ngikoreye GBV kuko nakoze kuri ijanse mu kanya bati hari umuntu bakubise umupanga mu mutwe aje kutuyagira ko yakubise umupanga mu mutwe n'umujyana we nyamara uwo muntu yagiye kwiba ahantu asezeza mu mutwe amukubita umupanga agaruka bakaba kumujyana bamutemye kano kese atari yo kwiba ngiye byose ibyo nshinzwe nka dogiteri icyo nshinzwe ni ukuvuga ngo umutwe w'uyu muntu ntabwo ari muzima umutwe muzima ni uburimo igisate ndabona harimo automatisme fizike leta de cyangwa ibindi si njye ubishinzwe si njye w'umureze si njye w'umutanzi sibyo noneho sinemere no kubeshya ngo nta gipande kirimo mu mutwe kuko umutwe w'umuntu nzi uko ubute sibyo noneho rero baraza ngo bati hari umukobwa bafashe ku none bamutse sibyo kandi yo ndashaka kuyibyara arashaka kuyikuramo kandi umwana bagaragara muri eco gare cyangwa se niba atagaragara test yabaye positive ya pregnant nuko rero umuganga akoze kuri jansi niwe muntu ugomba gufasha uno mwana icyo yifuza no gukora nyina bandora ngwino uganire n'umurwayi muri consultation agenda amakuru ya neza checklist yanjye wenda namaze kuyireba ngo ndakutanyeza kugenda n'uwo muntu kubyo ashaka ikintu cya mbere mubwira no kubwira ni gukora nyina n'icyaha ati byaba byakunduranye muri amariko ubwo noneho rero ntiyumvise logike yanjye ya mbere ndahita njya gushushanya ndahita njya muri tuwarete cyangwa ahandi hantu nsenga mpfukame nsenge kuko mpuye na satani ubwo satani yaje rero kubona biriya nari nari kuvuga ngo narakurikiye ndakureba umunsi imana izashaka izamusiga wenyine kugira ngo agaragaze kwizera icyo ari cyo ndagikuragira gupfukana gusenga usenga imana kandi ati nkuye na satani mbona nkubone ku ntebe nziza yicaye ku ntebe urahareba kwanyu satani fasha kuko wavuze kuzamunyesha ngo ibicu ndibikore kuko ni wowe mvugira nicyo kristo mfite ni yawe iyo mateko ni kuyaho na yawe kuko ari cumi n'isabatini mu mutima wanjye singomba kwica singomba kwica singomba gusamba singomba kwifuza iby'abandi singomba gushinganya ibinyoma singomba kugira izindi mara amaso yanjye singomba gusuzugura ababyeyi singomba kwemera igishushanyo kibajwe sibyo ngomba kweza isabato nice kristo ndayigira muri ngewe none ce kristo iri bubangamirwa bo ambwiye ko agiye kwica ashaka kumwicira kuko we ntabwo azi kwicira
kandi nawe yabishobora
ateganya ko nshobora kumwicira sibyo ntabwo azi kwicira mba ndi gusobanura isengesho ndi kubwira yesu ateganya ko nshobora kumwicira kuko atazi kwicira kandi ngo yemerewe kwica kuko leta yamwemereye kwica ya leta twavuze ngo ikiyoka yego
Nabo bari bazi kubihicira
kongorerana imana yavuze ngo mwature leta yavuze ngo abantu bice bica se kuyo kize kwica se wica umwanzi w'igihugu ntabwo wica umuryango umuntu kandi kwica umwanzi w'igihugu ngewe ntabwo nshinzwe kwica abanzi b'igihugu bahita
bakora umusirikare
ngese nese kuki atari ibyo nagiye yumva twumvikane iryo sengesho nsenga yesu ni ridahiti sibyo kandi sinshyigikiye abanzi b'igihugu nabyo hapi kabisa tugomba kuba tukabwiza ubutumwa abantu bafite amahoro batuje ese kuba tumeze neza batarafite kubwiza ibyaha ariko imana ni byiza kuko amahoro tuyigamo medicine imana ifite uko yubaka sisiteme zayo njye hari ibintu ntajyamo ibyo ngomba kujyamo n'ibyo ngomba kuvuga nta bindi ni ubutumwa bw'imana uko bumeze sibyo ntabwo nakwirwa nibaza ngo ngibike uko imeze bityo ngibize gutya buri wese afite umuhamagaro imana yamuhaye nanjye ni umuhamagaro wanjye ku kigeragezo cy'uko umukobwa ashaka ko mukurira amenyo sibyo ubwo rero ndajya gusenga saba imana ntisize satani yagiye mu muntu wicaye kuri ya ntebe anyicaye imbere satani yashatse sibyo kudanga ngerageje gutinya kwirukanwa ku kazi cyangwa se gutinya kureta imfunga ngo itegeko yitwa rigwa borusho ni ubwo ndwanyije itegeko sibyo cyangwa se n'ibindi izindi ngaruka zose ngenda nsiga wa muntu ku ntebe witi buretse gato ndaje akabazo ni gukemura ngende pfukamana yo hose kandi ntihereye upfukama kwa nshaka gufunga tuwarete uriya ngiye muri tuwarete ngafunga ntiwamenya ibyo ndigukorera nabwo nshyira amavi hasi ndahita mbwira yesu batabaza ijuru ati umuntu wicaye kuri ya ntebe arazwi neza ko yinjiye mu bitaro azanywe no gushaka umuganga umukora neza kandi iyo yemeye navuga ngo yakwepa njye sinabona uko nkwepa kuko ndi kuri ijazi ni njye wakoze
wanakwepa se kangahe
wabyumvise none arashaka ko mukuri neza kandi ni icyaha cyo kwica yesu rero wowe yesu wavuze ngo tuzatsinda satani tukwitabaje sibyo ni uko uriya mwana w'umukobwa afitemo satani muri we wamugiyemo atabizi ko satani ajya mu nuko yesu yavuze ngo satani yinjira muri yuda ajya kungambanya icyo kikwereka ko satani ashobora kujya mu muntu n'umwana w'umukobwa yinjiyemo satani kuko satani niwe wanga amategeko y'imana niwe ufite gutekereza ko ari byinshi none ndabigenza nte gutandukanya satani n'uriya mukobwa niyo ekwasiyo yonyine ibihari nicyo kintu niyo kode yonyine ibihari gutandukanya satani n'uriya mukobwa yicaye kuri yabine ndabigenza nte yesu rero uyu muze kumutabaza gutyo ngo ati mbabarira nabo uba wamenya ikibazo uko kimeze ntandukanyiriza satani n'uriya mukobwa maze nganiriza uriya mukobwa kwicara ahita yajya gutwitira umwana niba ari ubufasha bw'amafaranga ashaka tuzajya tumuhereza kugira neza nta gutandukanya iyo ndangije gusenga iryo sengesho rero mu bitanza nkibwira wa mukobwa zankamubwira ni kwica ni icyaha kuko mfite kwizera ko yesu yamaze kumutandukanya na satani ahubwo kuko namaze kubisenga ko muri mu cyanzu wanjye azashobora no kwizera no mu kuri namaze kumenya yuko yesu ibyo nasabye agomba kubikora kuko nanjye ni kurengera ce kirisite mfite muri mu mutima wanjye y'amateka cumi n'umunani ba wa mukobwa uza wa mugore uza ngo twe gukora lisite yayo ngo hatumvikane n'ijambo isanga wumva ukuntu we wari we kuko no kwicara nabyo ni
kuri ni maremare ntabwo ari itegeko
rimwe nagiye kuri lisite wa mukobwa nawe ntagiye kumwita kwica ni icyaha usenga muri edini sibyo usenga muri edini uretse gato ati ngewe nsenga mu adivantisite umunsi wa karindwi usenga mu adivantisite umunsi wa karindwi ni uko se mu adivantisite umunsi wa karindwi ntabwo uzi ko kwicara icyaha ndabizi none se uheruka ku bundi mu adivantisite kuva ryari none se warabatijwe mbese ni nde se wakoreje kujya kubatizwa ko utari ukwiye kuba mu adivantisite ngo yanjye ndabigiyemo mbishaka none se ibyo wagiyemo wari ntabwo wari uzijyayo none se ko tugerageje nanjye ni mu adivantisite umunsi wa karindwi kwica ni icyaha si ushobora kukwicira umwana kandi ushobora kubwira ko nuvangana kwicira umwana bajya kumufunga nimvangana kwicira umwana bajya kumufunga ni uko rero sindi gukwicira umwana urumva sindi gukwicira umwana kuko ni mwica ndabuze cyacyo kwica si duye turi adventiste bombi sibyo usumbye ngo arabatijwe ko mu adventiste musoka rindi none uje gukura mwinda nese kuki wagiye mu mazi ujya gushuka imana ibyihorera atangira none no guhitagira kuko imana yatandukanyije satani na wa mukobwa sibyo kuko mvuye gusenga ku bwanjye namubwiye numva code iri tight satani yamufashe ntashobora kumurekura sibyo ku mbaraga z'abandora ntacyo wakora abashumba za Yesu zajyaga kwirukana abadayimoni bakaziseka abademoni bakaziseka ariko nkamwe mwaje kugira mutehano bakaziseka hari umuntu umwe abademoni bari barimo Yesu yajyanye na Petero na Yohana na Yakobo ku musozi yarabagiraniyeho agarutse asanga abadayimoni banze kuva mu muntu ahubwo batesheje umutwe intumwa zasigaye ngo ni iki kintu cyari cyatumye izo ntumwa rero zidashobora kwirukana abadayimoni ngo zari zifite ishyaka Yesu azamutse n'abantu batatu se bonyine bakadusiga hano ariko bakazikara ko Yesu azamukanye n'abantu batatu akabasiga bonyine ko hari ibyo aba privatings atashatse ko bamenya ariko bazana umuntu w'abadayimoni bati yoo umuntu w'umuntu w'abadayimoni bari nk'abaganga mu by'ukuri mu by'umwuka birukanaga abadayimoni intumwa za Yesu bajyaho toka dayimoni mu izina rya Yesu akabona uhabwa akizunguza dayimoni agaserebura wowe wanyirukana muri we acyarimo agashari cy'uko Yesu yagize ate atakujyanye ku musozi wanyirukana uteze ko imbaraga furu inyirukana abadayimoni igomba kuba mu muntu udafite agashari na gato ubwo rero abadayimoni banze kuva mu uwo muntu pe intumwa ziri yasenga reka da kubera iki zitumbiwe kubera ka kantu kuko ziri guteza ni ku Yesu aho ari kumwe n'abantu kuko kuki tutatujyanye ako kantu katumye imbaraga full fullness igomba kuba umuntu werekana abadayimoni itari barimo bituma ba mudayimoni akomeza kubizunguza imbere ahubwo agaseka bakwiye Yesu ahingutse uko byagenze ngo Yesu yagiye yegera intumwa ze zifite agahinda gakomeye cyambere zifite agahinda yuko abadayimoni bazisuzuguye kandi ubundi ariko zi confidence nubwo zabaga zifite kuko zivuze ngo mu izina rya Yesu dayimoni akagenda zikagenda ziyemeye akajya kubwira umugore ati ngewe abadayimoni barandira umenye ibyo ariko nuko nkunda Yesu ahubwo ndagiye nkugiye Yesu kuko bagomba gukurikira Yesu wenda agafata amisiyo y'icyumweru batazenguka mu ngo zabo abagore baba bagomba n'abana babo bagomba kumenya akazi bakora kariko urumva ako kazi kari kazi nk'uko nkawe ari consultation Petero ashobora gukiriza hariya Yohana agakiriza kandi akareba Yesu nawe akaba ari mu byahari sibyo ariko ngo yasanze abadayimoni babaciye amazi urumva banze kubona umwomoro noneho Yesu ajya kuganiriza abandi babyeyi raporo ya mbere ya se w'umwana na nyina w'umwana yari kuvuga ngo twazanye umwana wacu watewe n'abadayimoni intumwa zawe ziramusengera banga kumuvamo intumwa zawe rwose n'abaswa ntibazikurukana abadayimoni ahubwo wowe gukubera yuko uje ubugiye kubidukorera neza urumva ni raporo raporo rero yitwa igisebo kuzakomeza sibyo ibiragiranwa ni iraudukia twabonye aha kugira ngo abantu bagura umuti bagira gute nkuko Yesu avuga ngo nimudahishije izo bwana bwanyu muzashiduka mwicanye n'abagatolika mu kiliziya kuko mutazigira ngo muzajya mu kiliziya zubatswe n'abagatolika insengero za adventiste bazazindura kiliziya kuko zigasigara zisomerwamo misa uhishe isoni z'ubwambere bwawe rero kuvuga ngo uzirikane yuko bazakubona uri gukora misa bakubaze rero ubundi abadive mwasaze mwataye umutwe ubundi se ko muri misa musebya papa iyo si misa ni muyere amwebwe ntimubona ko musigaye mukora misa izo ni isoniro ni uko kumwaza sibyo ni kumwaza w'umudivantisti utaratsindishije hakiri kare ashaka imbazi z'imana yitandukanye nabyo yitandukanye jambe nta ningu na baraki sibyo usibye kuvuga amateka y'imana no kumenya ko munagomba kureka iki cyose n'icyo satana amushaka kumukora nuko wababyeyi babwira Yesu bati abantu intumwa zarizaniye kwirukana abadayimoni ari umwana wacu rwose nawe yere ikibazo ariko none ikibazo kirakomeye cyane Yesu arahindukira ibintu maze kukimusebya bibiri na kakagenu koko ngo nabonega ngo natwe ntabwo tuba tutagize ngo twose twamukuye abadayimoni biranga urumva ati rero ati abadayimoni nk'aba ntibakurwamo no kuvuga gusa bakurwamo no kwiza ubusa no gusenga iyo ni principe mugomba kumenya mwese yuko kugira ngo ibyaha bigushemo neza ugomba gufata umwanya wo gusenga wifuza kuko kaka ko gutekereza ngo azamukanye n'abandi turi kumwe ngo yazamukanye nabo kagashyari katumye abadayimoni batagenda ako kaha si byo kuko bango katumye abadayimoni batagenda kuko bagize ishyari si byo yo kwese atajyanye nabo icyo avuze ni iki biravuze ngo bivuze kire biravuze ngo Yesu yasanze umuntu wakwiriza ubusa agasenga kaga connection kishari atangiza amasengesho kuri zubusa kataramuvamo Yesu yasanze yuko akicyatuma abademoni batagira se twacyumvise bari bafite agashyari cy'uko Yesu atazamukanye nabo nuko abademoni bavuga ati mwaka twirukanye ariko kwa ko gashyari natwe turagumamo ntabwo tuvanga
umutima wari uharudahari
bagasenga mu izina rya Yesu muvemo mu izina rya Yesu muvemo bakanga kumuvamo ahubwo bagashika ahubwo bakizunguza ngo bakamutera igicuri noneho bakigaragura cyane sibyo nuko rero Yesu aje ahabwira ati rero impamvu barabaza ko Yesu ko twavuze mu izina ryawe kubera iki abademoni banze kugenda sibyo Yesu ahabwira ati ababyeyi bamaze gutanga raporo yababaje kuna abigishwa bafirinze no kuzumbuka kugira ngo umuganga mwashyize pizamu yanone kuvura ngo uziko kanya kabya ngo bapfuye bashize nawe umuganga akumva ngo uguye mu kantu sibyo izo mwana zuzumbise zibayeho no kubaza Yesu ziti ngo tubabarire utubwire kuki yanze kugendera mu demoni ateye ate ko abandi bademoni kubirukana bakenda sibyo Yesu ahabwira ati umudemoni nturiya akurwamo no gusenga no kugira gute kwiriza
ubusa. Byose ko wumvaga abandi bagendaga.
Nyine nyine wumva impamvu wumve nyicyo cyose cyose cyakubwira. Bajyaga
gusengera abadayimoni bafite agashyari.
Ni ukuvuga ngo umunsi kuwo munsi ari ikintu cyo cyabaye.
Kuwo munsi ari kitagendaga.
Kuwo munsi ikintu cyo cyabaye ni iki? Yesu yatoranyije abantu eshatu. Petero na Yohana na Yakobo azamukana nabo ku musozi ageze yararabagirana abona ubwiza bw'Imana bagaragaruka batari. Iyo periode yose yabaye batari kumwe na Yesu n'izindi ntumwa izasigaye hasi hasi zasigaye zifite agashyari jaruzi. Noneho umuntu utewe n'abadayimoni akubitana n'izo ntumwa zifite jaruzi. Sibyo. Ababyeyi bazanye muri consultation umwana wabo. Intumwa zirarirwa kumuvura. Noneho zisigaye zibaza ngo ko tukuvuga mu izina rya Yesu ishu zose bakamudayimoni ntagende. Niki gituma dayimoni ntiwe duca amazi. Numva ngo ntabwo bari bakamaze gusobanukirwa niko batatunga sibyo Yesu aje ababyeyi nabo bahita berekana uremere bwa kagasuzuguro basuzuguye intumwa rwose abantu bari rwose ni feke umwana wacu yanone kumuvura rata twifashije mwigisha sibyo Yesu rero ababwira ati mbere yo kugira icyo aganira n'ababyeyi nganje kureba za ntumwa intumwa nazo kubera shame so ni kimwe nicyo adventiste musa kandi bagiye kugira mu isi iri sibyo after failing sibyo banze gutsindishirizwa icyo kimwaro kizakora abadivantiste aho bava bakagira bose batasobanukiwe na mbere ko bakwiye biyeza kikare noneho Yesu ahabwira ati iyo mwa bantu amadayimoni nk'aba bakurwamo no gusenga no kwiyiriza ubusa icyo Yesu ashaka kutubwira ni iki cyatugira akamaro muri buri minota n'isegonda ni ukutubwira ko iyo umuntu yiyiriza ubusa agasenga niyo yaba atazi ko afite ishyari muri we kuko izo ntumwa zishobora kuba zitazi zamenye ko ikibazo cyabaye ishyari ariko Yesu yari azi ko nubwo zaba zizi ko zidafite ishyari ariko uwiyije usoza agasenga birangiza nimugoroba byose byarangiye nubwo atabizi ko bihari nubwo atabyumvishaga ko aribyo byateye ikibazo biba byarangiye kuko uwiyije usoza agasenga abadayimoni bari kugenda urumva ko icyaha umuntu atazi ko yakoze yiyije usoza agasenga iyo uwiyije usoza agasenga Yesu yajya gute yakikubabara wabyumvise cyo bitumaye n'umukamara kuki kwa ukagira ya wa mwuka yera muri fuyu ubwira daimoni bagahita bagira gute bakagenda kuko niba uzi ubusa ugasenga utari uzi ko ufite agashyari muri wowe mwuka yera kuzuramo namara kuzuramo noneho wakirukana ba daimoni nubwo rero Yesu yahita agahindukira ababyeyi umugore ati Yesu abaza umugore wizeye ko uno mwana abadayimoni bamuvamo Yesu abaje umugore umugore bishushanya itorero ry'umwana cyangwa se itorero rya ubundi abagore ni babiri umugore mubi n'umugore mwiza umugore wo mu bya 12 yashaka itorero ry'Imana wo mu bya 17 ashonya baguronere yo kiza gatulika sibyo ubwo rero umugore wese ashobora kugira ashobora gushushanya nawe abagore sibyo ashobora tushaka gushushanya umugore mwiza cyangwa umugore mubi sibyo noneho Yesu abwira abaza umugore ngo wizeye ko abadayimoni bari mu mwana bagenda uko amubwiye umugore ahabwa ngo mwana ngo ese ko n'abigishwa ryawe nanjye Yesu abwira ati rero bishobokera umwizeye umugabo yarari iruhande ati kandi n'umugabo azankora uyu mwana wacu turamukunda abandi bana barakize turabazi twa duturanye azankora kuko kuko nazankoraho araza kugaragaza ibintu byo kutizera ati umwana wacu umunsi azagwa mu muriro ashye yavuze yuko adafite kwizera ko Yesu yamuha kwizera umugabo yaravuze ngo mwami njyewe ndi se w'umwana ndizeye nkiza kutizera umva ijambo uwo mugabo yavuze ko afite logique kandi ni umuntu warebye kure yaba turi umwana ariko tumuvana ahangaha intumwa ziramunaniye none Yesu avuze yuko atari bukeye kuko umurwayi adafite kwizera ejo bundi aragwa mu muriro kandi dore ko nangana iyo ashyira yongera atugore sibyo njyewe reka menye icyo Yesu amushatse kuvuga mbari cyo nisabira kugira ngo tube ko yadufasha Yesu njyewe ndizeye ko ashobora gukiza ashobora kugira ngo njyewe nkiza kutizeye ibyo ni ugutsindishirizwa nibyo bita gutsindishirizwa kuba kwimenyaho ubugome kwimenyaho intege nke zawe wamara kwimenyaho intege nke zawe ugasaba rwa wundi ufite intege kujya gute kukuzuriza
intege ubwo siko ni ugutsindishirizwa
hii gutsindishirizwa se ni iki gutsindishirizwa niyo niyo rwose rwo kwinjira mu
ntego yarize ikintu cyo kutizeye arangije yibwirira Yesu ndizeye ko wamukiza ariko njye nkiza kutizera urumva ko yahabwa atije abarwayi babiri yakijije uwo gicurikiza n'uwo cyacyo
natwe iri somo aribwiriza tugira nawe tuburiza dufite akamaro none bivuze iki kutizera ni icyaha sibyo icyaha no kwica amategeko y'Imana buryo utizeye ameze nk'uwasambanye ameze nk'uwibye ameze nk'uwishe isabato sibyo uwo mugabo yavuze ati nkiza kutizera uriya mugabo arashushanya umuntu wese wabwira Imana ngo nkize ibyaha byanjye byananiye kubireka numara kubinyiza kuko nizeye ko ushoboye kubinyiza n'ibindi byose birenze ibyo wabishobora uriya mugabo kase w'umwana byatumye seta cyaba abadayimondo nagute bava muri wa mwana
ibyanye na biba
bikuye ni nawe
yabaye Yesu yabanje gukiza se kuko ntiyari gukiza umwana base bateze akiza se mbere yuko akiza umwana
bijyo bide
ko mu gukiza se havuyemo gukira ku mwana
ahita natwereka ikindi kintu gikomeye aha ngaha kirezi y'abaturika burya ni ingome mbi cyane impamvu ari ingome ni iyi reka mwumve ikintu ibintu bitabitwereka nubwo tubivuze gushya ariko bifite indi application yacyo kandi ni very strong sibyo Yesu kuki yagomba gukiza umwana biturutse kwizera kw'ababyeyi namwe nimushyire muri logique mu gihe impamvu ya satari gukiza umwana bidaturutse ku babyeyi be ko bizeye amatekerezo ari kubera iki umwana ni ukoresha ubwenge imana abaye
imitekerezo cyane rero utekereza kure cyane ubundi umwana umwana ni inyungu y'ababyeyi babiri ikindi ni ururabo rwawe mbese ni ikintu cyiza kibanezeza umwana wawe rero Yesu yamukirije kunezeza
ababyeyi. Oye, bya somo ryo muri birango mara abana gukiranirwa kwa basi.
Nanone. Aha, iyo ni neza yawe.
Twaza tuvuga mara abana gukiranirwa kwa basi. Tujya mu by'umwuka. Se w'abantu bose muri kiza gatulika no wakoze kiza gatulika, sibyo? Kandi kiza gatulika gishobora kuca amateka y'Imana. No kuramisha ishushanyo. No kubanga abantu bose bagatulika nabo bazacukira Imana. Nibatayivamo.
Nibatoroka.
Nibatoroka. Zabatwika. Sibyo? Ibyo kwa mbuzi nga kose. Imana ashatse kunezeza ababyeyi. Of course. Imana ishaka umuntu ngo ababare. Ku buryo yizeye ishobora kukunezeza kandi abishoboye. Sibyo. Gukiza uriya mwana kwa kunezeza ababyeyi koko pe birumvikana. Ariko reka mbabwire wowe watekereza iki?
N'ubundi ibyo byose kuba byari byageze ku mwana byari ingaruka ze nanjye nzita ko ari ingaruka ze. N'ubundi kuvuga ngo ukijije umwana ababyeyi bakongera agasubirana nawe.
Wowe watekereza iki?
Nje n'ikintu ni kuri asubuye yarapose ariko mpamategeza nibi n'ibyuko uriya uhereye ku mutwe cyangwa uhereye ku itangiriro ubasha ko ukiza nibi n'ibyo birasi
yari itangiriro ryari
se ko ngo se yari itangiriro
ry'umuryango
bose
bo reka murakoze nawe wahuje n'uyu ariko yazanye igitekerezo gishyashya nanjye reka nkubwire
ibyo n'uduhaye n'iyindi ruza twagarura n'ibindi
ndahari ndanje reka gatoya uyu mama nawe azanye igitekerezo cyuko umugabo burya ari umutwe w'umuryango yaraterese umugongo w'imugoyi aramwemera amushyingirwa yakora ibyaha byara abana mu mutwe w'umuryango n'umutwe w'umuryango uricujije urihanye abandi bose abyo gukiye sibyo
kirije muri
nkuko Nowa Imana yamutoranyije kiri agasore imyaka 300 sibyo yangize ikambwira kuzabwiza ubutumwa imyaka 120 nyuma yo kumuryango yangize ikica abantu bose ikamwinjiza mu nkuge nkuge n'itorero sibyo yamara kumwinjiza mu nkuge abantu bose basohotse niyo nkuge basohokeye kuzongera bagaturise ariko bakajyana ubutumwa Imana ishaka ubwo butumwa Imana ishaka ariko bwakomotsemo batera babya Aburahamu Aburahamu araza akizi ko Imana ibaho abyara Isaka na Yakobo babyara Isirayeli Yesu aravuka badupfira tubaye Isirayeli mu gihe mwaka twibwe sibyo natwe tugiye kugaragira itingwa dusukirwe imvura y'itumba tugiye kunyuza muri Babuloni urumva ariko icyo tuzabyuza muri Babuloni ni amafuti yayo sibyo Nowa yari umutwe w'umuryango arukora umugore we n'abana be kuko yumviye Imana uriya mugabo yari umutwe w'umuryango arukora umwana we kuko yumviye amategeko y'Imana noneho natwe tukomoka kuri Nowa ko turi mutoro Nowa yarazwe sibyo itoro ryatangiye ubuhashize imyaka 2320 iryo toro ribayeho rya Nowa yatangije 2320 sibyo kandi imyaka ingana n'imyaka 12 urumva imyaka 12 rero kuko umunsi umwe ungana n'umwaka imbere y'Imana urumva noneho imyaka 12 ikubye
umunsi umwe ungana n'umwaka imbere y'Imana ariko umwaka uba kuri twebwe se kuri
Imana ariko ni
tuvuga twebwe umwaka umwe ungana n'umunsi umwe
ku Imana icyo bishaka kuvuga ni ukugira ngo duhuze ibi bintu tujye guhuza ibintu bitatu duhuze ibintu tugere no kuri isomo twari kuvuga ryo kutizera n'ibindi byose bihita bijya mu murongo umwe neza ibyo biba bisubiruzuzanya Nowa uyu si uduhuze iby'umubyeyi ko ari gukiza abantu umutwe natwe tuvuze ko mutwacu ari Nowa sibyo kandi ibyo tubarero sibyo uko Imana yanze abandi bose kiza no imwandika itorero aribera se se Nowa ni wese w'itorero sibyo kumva ko abandi bose yari yabarimbuye isiga Nowa ni wese w'itorero turi mu ngungu ndumva noneho rero hashize imyaka 2320 Nowa abayeho ndumva
ni itorero ribaye
itorero nyine ritangiye ntabwo byemewe se ko ari imyaka ishize uretse gatoya nyine Nowa nyine twumvise application yabyo kuko muri ya mugabo Nowa nawe yinjijwe mu mpuge abandi bose bararimbuka uriya mu mpuge harimo undi mugabo wari ukuriye abari mu mpuge nyine none se twese nitwemera ko twakomotse kuri Nowa nyine sibyo kuko iyo Nowa atasigara mu mpuge twese twari kuba ngo ni kwisi yose ni wari kuba mu rugero rwa mbere sibyo noneho icya kabiri muri Nowa ni ukuvuga
ngo icyo tuvuze ngo cyari abemeye ariko nibaza impamvu abera n'abirabura tudasa umva rero ntari bwemeranye nawe ko guhomoka kuri Nowa niba Nowa yari umuzungu nawe yari umwirabura
ndari kubyina ibyo tubaza kubibona ukuntu byagenze sibyo noneho rero kuko birazwi nabi ko impamvu byabaye gutyo noneho rero ahangaha niba iyi myaka 2320 ariyo igaragaza igihe umukuru w'umuryango yatorewe nk'uko umukuru w'umuryango uriya yizeye agakizwa sibyo natwe nitugira kwizera dushobora tuzakizwa bitewe n'iki bitewe n'uko umukuru w'umuryango wacu nawe yizeye agakizwa sibyo noneho hari umugore wari uri mugonga imyaka 12 ava amaraso sibyo arangije akora ku ikanzu ya Yesu urumva akoze ku ikanzu ya Yesu ahita agira gutera ahita akira ahita akira ariko yakozeho yiyiba kuko yazi ko Yesu yita no kumureba sibyo noneho rero turaza kuvuga tuti umwaka umwe kukozwe nako ko ari imyaka 12 umwaka ni ungana n'iminsi 366 nidukuba rero tubona uno mubare 2320 sibyo urumva ubwo ni ukuvuga ngo rero uno mugore uyu mugore ni apulikasiyo y'itorero ryo mu iki gihe sibyo ariko twakibaza tuse uno mugore aza wababariwe kuri twebwe itorero ry'Imana rizabarirwa ryari kuko hazabaho umunsi wo kwezi itorero ari wo munsi imbazi Imana zanjye ku Adventiste umunsi wa karindwi zigasigara hehe muri Babuloni urumva nuko tumenye igihe rero twabara tukamenya igihe uno mugore ya imbazi Imana zamugereyeho twamenye igihe zizarangirira kuko ku mwaka wa 12 imbazi Imana zageze ku uyu mugore
ariko se ubundi muciye mu ijambo nta n'impamvu twakenera igihe kumenya igihe zizarangira icyo twakagombye kumenya ni uguhora twiteguye twejeje ibyo bindi
nabyo ntabwo ariko nabyo birahari
urumva hari akantu gashobora kuvuga umuntu wa 12 utukije umuntu utuje
uno mubare wa 12 ndavuze nti turi mu itorero ndavuze nti turi mu itorero ryatangijwe na Nowa sibyo kandi Nowa twa tuvuze mu mukuru w'umuryango
kuva umwuzure waragira
urumva none ndavuga nti Nowa ni umukuru w'umuryango reka mbanze soze icyo aba mukuru w'umuryango kugira ngo ndigaruke muraza kumva connection yacu uriya mukuru w'umuryango yumvise umugore binavuze yumva ntibibaho aha biratuma basubira nayo umwana atakiza
yari yavuze ngo iki
yavuze Yesu yabaje ngo bizeye ko umwana arakira umugore agaragaza gushidikanya Yesu yavuga ngo rero bishobokera bize ubwo rero mwamusubiza kuko we ntabwo
bizeye
umugabo avuga ati ku mugore azahura ko nsubiza n'undi mwana ari iki gicuri azagwa mu muriro ashye ahita abwira Yesu ati mva ndakwinginze ndizeye nkiza kutizera nk'uko abisobanuye byahise bigaragaza yuko urya mugabo yari azi ko afite kutizera kandi Yesu ashobora kumukiza kutizera
kandi yaravuze ngo byose bishobokera bize
yamara kumukiza kutizera n'umwana agahita akira noneho rero ahangaha rero icyo bidufasha ni ikirengo sibyo razufasha kumenya ibyo umukuru w'umuryango icyo yabamaze kuko yabikora amaze tubwire nubwo ifite indi application none byatanga indi application byatanga ni iyitegeko ryavuga ngo muri abana gukiranirwa kwa basi sibyo kuko abitanze indi application byatanga ni ukuvuga ngo nyine abanjye nanjye ngomba kubamenya nk'abanezeza niba babana biyemeje gukorera
Yesu ashaka kwanezeza abakiriya cyane hari n'umugore nanone nabaye akijwe n'ubwenge bw'umugore
none wowe ubigenze bite rero sibyo nanone nanjye mfite uko nabyumvaga nari najya kwa Noa kuko none nkurikije aha ngaha uko nanjye nabyumvaga ni uko nguko urumva nubwo ngo uriya mubyeyi yarazanye umwana sibyo kandi uriya mwana ntabwo atubwira ko yari uruhinja yari umwana mukuru atewe n'abadayimoni sibyo bivuze iki rero kwebwe twabikuza n'iki nanjye uko mbibona ni ukuvuga ngo n'iyi minsi hari igihe abantu bibwira ko umuntu wapfuye ashobora gukiza ubugingo bwe ngo anyuze muri purigatori sibyo murumva kuko yabidusobanuriye makurata ngo purigatori ngo tuzabyumva tuyigezemo ngo niyo tuzakirizwamo sibyo noneho njye nashaka kubabwira nti kuki Yesu atakijije umwana atabikwiye kukwizera kw'ababyeyi be sibyo ni iyihe mpamvu twumvikane uriya mwana yari arimo abadayimoni yo kugeza ku rwego rw'igicu yari arimo unconscious status sibyo wabyumvise kandi bishobokera iki Yesu ntiyashoboraga gukura umuntu muri unconsciousness kugira ngo yeregane yuko yizeye ko ari bukire wabyumvise nuko rero iyo atagira umuntu wamubyara si kumwizera ni uwamubyaye ntabwo ari uwo ari we wese wakiza ubuzima bw'uriya mwana siko twabibonye iyo atagira rero umuntu wamubyaye sibyo ngo agaragaze kwizera muri ababyeyi babiri umwana niyo ari gukira kuko ari muri unconsciousness sibyo sibyo noneho bimeze bite mu bantu biringira purigatori urumva ko ishobora kugira ikibamare sibyo ni ukuvuga ngo Yesu umuntu azajyana mu ijuru ni uwamwizeye ko yamujyana mu ijuru gukiza ibyaha no gukiza indwara kuri Yesu nibyo rero ngo tubyuriye amagore sibyo ni ukuvuga ngo kugira ngo ukire ibyaha nuko wizera ko Yesu ari gukiza sibyo nuko se umuntu wapfuye kiriziya gatolika ikora amakode yo kuyobya abantu umuntu wapfuye ko adafite kwizera azajya mu ijuru ati Yesu ko atajya akiza umuntu udafite kwizera yapfuye atizera ibyo byararangiye purigatori izi zero ishoboka mpamvu purigatori idashoboka ni uko umuntu wapfuye aba ari muri unconsciousness kuko n'umuntu urwaye wari muri unconsciousness Yesu yabuze aho yamuhera amukiza kuko ntabwo yari ashoboye kwizera kuko bishobokera abagize gute abizera kandi wizera n'umuntu ushobora kurezona umubwiye ikintu akizera ko gishoboka kuko n'ikimenyimenye umugore yagiye gutuma umwana asubira atavuwe kandi umwana agamye yari ari muri unconsciousness status atashobora kuhivana ngo akizwe ni gute umuntu wapfuye kizaba turi kuvuga ngo yakire ngo akazabona kanije yarapfuye ngo ari muri purigatori mugomba kwiga uburyo tugomba kubwira abantu ukuri kw'Imana kose sibyo noneho rero tugaruke aha ngaha kw'inama yacu Yesu rero arangije abona yuko tugomba kugendera ku gitekerezo cyacu ibitekerezo byose dufite umwana yadushyigikiye cyane nta na kimwe cyayobye pe sibyo gukiza uyu mwana ni ukunezeza umuryango wo kumenya ibyo yacu sibyo gukiza uyu mwana ni ukumenya ngo umuntu abana gukiranirwa kwa basi ariko nkababariye abankunda sibyo ubwo imana ya purisite ko ryo kwibabarira abayikunda umubyeyi niba ayikunze sibyo nkageza kuzukuza n'ubuvivi bwabo sibyo n'ibihumbi igihumbi igiye kumufashiriza umwana imukuye muri unconsciousness status yashyizwemo nande n'abadayimoni basuzuguye intumwa ndetse abadayimoni basuzuguye intumwa ko ziba zifite agashyari sibyo kandi Yesu ashobora kuza gukuramo abadayimoni bajyanye mu muri unconsciousness kubitewe n'iki bitewe n'uko we n'intumwa zabishobora nubwo zifite agashyari zikaba zitari zibizi zigirije ubusa n'ako gashyari zikiriza ubusa umunsi wose Imana yazihanagura ako gashyari nuko zikiruka n'abo mudayimoni bikemera sibyo buri kintu cyose gifite icyo kimaye tugeze ku uyu nguyu nawe wavuze ati mvuga nk'ibyo kana kavuze none tugeze kuri mugenzi wacu uvuze ati nuko isi ari we mukuru w'umuryango nanjye mitaba ati mukuru w'umuryango itorero ryacu ni indi niyo none mukuru w'umuryango sibyo nuko rero dufite itorero riri aho ngaho ariko tuzi neza ko itorero rigomba kuzagira icyo akora cyo kubabara sibyo tuzi ko hazaba igihe cyo guhongera ibyaha by'itorero icyo gihe nawe tuyakereswe ko nikigera abantu bamwe bazarukwa gukora muri aho cyangwa ngo kudakonje no yagiye gukuruka abandi bagiye gute bahabwa ibyo bitumba gikubiza muri mabura siko twabibonye kugira ngo tumenye igihe imvura itumbiza icyo bintu igihe bizabera cyangwa tumenye ko tugeze muri iyo periode byatugira akamaro impamvu byatugira akamaro ni ukugira ngo dusubize cya kibazo bazaga ngo n'ikihutirwa si ukumenya igihe ibintu bizabera ariko nabyo birakeneye kubera iki kubera ko Yohana ubutumwa yabwirizaga sibwo Yesu yabwirije Yohana umubatiza Yohana ubutumwa yabwirizaga bwavugaga ngo nimutegure inzira z'iki z'umwaju w'Uwiteka kuko agiye kugira ngo agiye kuza kwimika ubwami bwe sibyo Abayahudi bakagira ngo ni ubwami bwa bundi bwo kugira gute bwo bw'amasasu n'imbunda ngo kumuca ngo kuba kigingi hari umuntu ukomeye sibyo kandi ubwo bwami yego
amaze kuri tuti de sec ko tuzisaba ntizemere
kandi ubwo bwami yaragiye kwimika sibyo ubwo bwami Yesu yagiye kwimika butandukanye n'ubwo bumvaga bumvaga ari ubwami bumeze gute
bwo mwisi
eh bumvaga ko azaza
ku bwami bwa Kayisari nyine pontifex ariko se dukenera bari cyane
bari abamani akumva ko azaba kwa gute kisi akamwisi ya wisi sibyo ariko Yohana yabwirizaga ngo mutegure inzira zandi z'umwana ese byari hutirwaga byari hutirwaga byari hutirwaga ibyo Yohana yavugaga byari hutirwaga bikora ko byari hari byari bifite icyo bita point de reference repère yacyo igiye kugera niko kugira ati hari igisasu kigiye guturika mu minota mikeye iyo minota umuntu akari kubwira ati mwitegure ubwami bw'Imana bugize gute muri hano Yohana yabwirizaga yirefera ku bwami bw'Imana bugize gute muri hano sibyo natwe dukwiye kumenya ikintu kiri hafi kugira ngo tubwirize abantu uko Yohana yazabwira abantu uko Yohana yaje abwiriza ariko natwe kubwiriza isi sibyo Yohana abwira ati ubwami bw'Imana buri hafi kugira ngo bikangure abantu bihane kumenya ibyenda kuba bishobora gukangura imitima y'abantu kurusha uko baba bariho batazi ko ari ikintu kigira gute kigiye kuba niba rero itorero ry'Imana rigiye kwezwa kuko inayite yanditswe yuko yeretswe yuko itegeko rya dimanche ridashobora gusinywa itorero ry'Imana ritarezwa rigomba kubanza rikezwa hakaboneka basuka imvura y'itumba dimanche igasinywa sibyo kugira ngo ahite yabwiza ubutumwa bw'amarayika wa gatatu mu ijwi rigize gute birenga
ubutumwa bw'amarayika wa gatatu harya baravuga iki
Kabuga umuntu n'amya nyamaswa n'ishanyo cyane. Of course yivuze ngo nyamaswa n'ishanyo cyayo umugaturika nka imakira bwa ati mwebwe mutuka papa mukamwita nyamaswa. Ubwo no kwanga kubwiza ubutumwa bwo gutuka papa. Banza umenye ubusobanuro bwo gutuka kuvuga. Ku mugaturika ni ubutumwa bwo gutuka papa. Ubwo ubutumwa bwa Amerika gatatu. Sibyo? Muri makeya niba ngusomera aho byanditse uko biranditse mu mirongo ubutumwa bwa Amerika gatatu ni ubutumwa bwo gucama abantu ibice. Niko bwitwa. Niko wabwira. Kuko impamvu ari ubutumwa bwo gucamo abantu ibice ni uko burasebya papa kandi busebya papa nk'inyamaswa burakora ku mukatolika wese ahari ku isi yose n'ubivuga umwe mu bakatolika makumyabiri baragutema baguhishe umurambo wawe ntuganire kuko kurengera ukuri kwabo nk'uko Ignasi Loyola yabikoze ariyo wari w'abanyamajezuwiti Ignasi Loyola ni umusirikare w'umwesipanyoli waremye umuryango w'abajezuwiti yemera ko ushobora kwica umuntu aho kugira ngo asebye papa ubwo rero nutangira kuvuga ubutumwa bwa Amerika wa gatatu mu gatolika bazakwica ariko bashobora kutakwica kuko batashobora kukwica bashobora kuguteza leta bashobora kuguteza leta kuko leta yavuze ngo icyo papa avuze cyose tugomba kubishyira mu bikorwa icyo papa avuze cyose tugomba kubishyira mu bikorwa bituma papa bituma perezida wa repubulika ashobora gufata itegeko rya none baza kuvuga ubutumwa bwa Amerika wa gatatu
umva ntago zari sorry ntago zari zinjije ahubwo bazifashe nk'izaba expired mu by'ukuri star expired bazituzaniye tugiye kureba n'uko tugiye kuziha
aradukomeza dukomeza
siri wani
oya yahise azigarura
dukomeza none umva sibyo mikemure kwa kuri gaza cyane noneho rero uraje ubutumwa bwa Amerika gatatu yehubwiye ubutumwa bwa Amerika gatatu mu isura yabo mu isi ariko no muri yacyo cyo bivuga buratangira ngo umuntu ntamenye nyamaswa n'ishanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza uwo niwe uzanywa ku nzoga y'Imana yitegura idafunguye amazi ngo acuma ku mujinya wayo
ubwo umuntu uzagira ngo tusubira mu mwaka
Mereke mbasengera be, kingara mbasengera. Ubwo mutangiye kuvuga muzapfa kingara yawe.
Voya.
Nyine yo kinga.
Yibyo jambere.
Daje daje kingara yo kwisha kimana. Twongere dusenge. Sibyo. Ibyemezo byanyu umva biremereye, bimeze nk'ibyo nafashe ngo ariko dusenge. Imana ifashe. Eh. Ndavuze ngo muzapfa. Muza ni mudive n'uru. no munzani ya kadusenge data twese uri mwijuru sore fukamwe nani ndi gusenga utara kama kadusenge data twese uri mwijuru mani shora byose nishima ko imana igira neza izina rya cyubahiro cyo munsi wa isabato nyagasani twigomwe ibyo twagomba kuba turimo byo kuruhuka ariko uko twarayamaza mu cyatunaniwe ariko tuza kwiga ijambo ryawe ariko ibyo tuvuga si ibyacu ahubwo ibyo tuvuga ni ibyawe kandi nyagasani avuze ko ari umuntu w'ishusho yawe manyuzwe mu mategeko ya cumi n'isabato irimo kandi uvuga yuko ukurikiye wese agomba kuguhamya Yesu Kristo nawe avuze ko tutinya kuguhamiriza imbere y'abana b'abantu utazaduhamiriza imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika bera none kugira ngo uduhamye uduhamiriza imbere y'Imana ni ukutuhongera ibyaha byacu ako kutubara ibicumuro tuba twagucumuyeho cyangwa twagiye tugucumura kuva na kera niko kuduhamya none uradusaba yuko natwe tuguhamya kugira ngo uzaduhamye impamvu tugiye kwiga ijambo rikomeye rijyanye n'ubutumwa muri kwa gatatu tukanareba uko guhongera ibyaha byacu igihe rishobora kubera kuko ari wowe waduhishuriye Imana umwuka we akaduhishurira ibyenda kuba kuko avuze ko ntacyo uzakora udahishuriye Imana n'abahanuzi kandi tubwira yuko ubwo umwuka we azaza azatwigisha ibyenda kuba akatwigisha ukuri kose kandi kugaruka kwawe ni ukuri no kurangira kw'imbabazi kwa Adventiste musoka yawe ni ukuri kandi watubwiye ko abitonda amateka y'Imana bakajya guhamya ko kwa Yesu ari bo bazaharagwa ubwami ari bo amazina yawe azandikwa mu gitabo cy'ubugingo kandi guhamya kwa Yesu tubwiye ko ari umwuka w'ubuhanuzi niyo mpamvu twizera ko ibyo wabwira inaite nabyo ari ukuri kuko inaite wambwiye ko bazashyira ikimenyetso cy'inyamaswa ariryo tegeko ry'icyumweru kandi tukaba tubona ko mu ngoma zo gushyira itegeko ry'icyumweru riri muri amasezerano y'i Paris y'ibijyanye n'ihindagurika ry'ikirere kandi igihugu cyacu kikaba cyaremeje yuko kigiye gushyira mu bikorwa amasezerano y'i Paris none mugenzi wanjye yatuje akanwa ke yuko aziyemeza no gupfa ariko imbaraga y'ibyo avuze bimeze nk'uko tugomba kumenya impamvu Petero yavuze ko agukurikira ko niyo byagira mu nyura gukurikira nyamara Petero ni wirukanse mbere amaze no gukora icyaha cyo gutemana nyamara ibyo yavuze ko akora sibyo yakoze ariko avuze yuko na Imana umuntu uzakwembaza azabishobora niyo mpamvu wageze mu ishyamba utangiye gusenga ahindahindura gusenga kugira ngo babone imbaraga nk'izo wari kuba ufite nk'izo wagize nk'izo wari ufite igihe wamashaga nyamara ubwo banze gusenga bakisinzirira igihe kigeze ibitero bije barirukanse barahunga none Yesu Kristo muretse mugenzi wanjye kuko nabwiye ko umunzi ari mutibatisi umunsi wa karindwi urupfu ubibumvishe bitavuze ko ariko njya babivuze ahubwo ubivuge nk'uko bimeze kuko ari wowe bitubwiye kandi ari wowe nawe wageze ku munzani nuko mugenzi wanjye avuze ati nshaka nzate none numvise biremereye yakwinyize Yesu Kristo kugira ngo usobanure neza ubutumwa bwa Petero wakwihakanye yari yavuze ko ari bupfane nawe usobanure mugenzi wanjye n'umuntu wese turi kumwe aha ngaha kandi ibanga ryari hari nta rindi ryari ryo gusengera mu Getsemane ariko amasaha atatu yarinze ashira badasenze kandi iyo basenga bari kubona imbaraga zatuma batakwihakana nuko rero ubwo ugiye kweza itorero ryawe mbere yuko washyira itegeko ry'icyumweru muri Paris Agreement nsabye umudivantiste nsenge umudivantiste wese ku isi yose w'umunsi wa karindwi ugomba kumenya ko igipimo cye cyo kwezwa ari urupfu ari ukumaramaza ko yakemera no gupfa aho kugira ngo aze ku isato yawe yera agiye kurengera ukuri kuko avuze ko icisha itegeko rimwe abishe yose nuko abishe amategeko abakurikiza amategeko bakica isabato nabo n'Imana bari ku rugero rwo kwica amategeko yose ariko twebwe n'abazeze isabato bakagira andi bica ntabwo uzabatsindishiriza niyo mpamvu nsabye nk'inyungu tuhe gusobanukirwa n'ukuri kose twe kweza isabato gusa ngo twige amategeko ya cumi yose uko ari tuyakurikize n'ibyo wategetse byose n'amateka yawe tuyagenderemo n'uko abantu tugenderemo twizere ko n'ibyo wahitse n'aho wahitse ibyari ukuri maze twizere ko mwe Imana ibyo tugiye kwiyemeza kuzahagararamo ngo niyo twapfa twizere ko tutagishoza ahubwo twasohozwa n'ibyo wabwiye ba Petero ubwo batabikoze bakakwihakana twe twiyemeze gukora ibyo bagombaga kuba barakoze ariko gusenga nk'uko wasenze kugira ngo icyo kimenyetso cy'imaswa niba gishyiraho itegeko ry'icyumweru leta ibishyizemo imbaraga zishobora no gutuma umuntu apfa cyangwa afungwa uzabyo gushikana mu byo tuvuze mu byo twemeje mugenzi wanjye uzamwibutse ijambo avuze ko ritumye mpfukama kandi amenye ko atabyibashisha maze tugende mu murongo ugiye kutwereka icyatuma tuzabishobora maze tuzavuga ubutumwa bwa Amerika wa gatatu mu ijwi rirenga mugenzi wanjye abaje ubutumwa bwa Amerika wa gatatu musobanura ko ubutumwa bwa Amerika wa gatatu bwitwa gutuka papa ngo ni inyamaswa kandi ubuyobozi bw'igihugu buvuga ngo icyo papa ko avuze tugomba kugikora nuko n'ubugore ubwo butumwa icyo buvuze mu by'isi mu uko abisi babufata ni ubutumwa bwo gusuzugura amategeko y'igihugu bwo gusuzugura amategeko y'ubuyobozi bw'igihugu kuko buvuguza ibyo papa yavuze kandi ubuyobozi bw'igihugu buvuga ko ibyo papa yavuze tugomba kugikora ndagusaba nkwinga rero Yesu Kristo kugira ngo usobanure umuntu wese uri ahangaha wibwira ko yavuga ubutumwa bwa Amerika wa gatatu mu ijwi rirenga yuko atari imikino yabagiyemo kandi kico bisaba ari cyo bapetero batakoze igetsemani kugira ngo uduhumure amaso dukoresheje ijambo ryawe maze ibyemezo dufata bibi bishyikiye n'umwuka wera sa byose ku Yesu Kristo umwami wacu amen.